nikiwa milele Bwana. I like that. I like that. Tukuza. Barikiwa milele Bwana. Milele. Wanishangaza Bwana, wanishangaza.
Wanishangaza wa